Abavubuka bakuuteddwa okudda ku mirimu gyabwe basobole okufuna ekigulira magala eddiba eziyinza okubayambako okugenda mu maaso. Bino byogeddwa omutandisi w'essomero lya Praise Nursery and Primary School erisangibwa mu kibuga Mityana, Ssaalongo Nsubuga Kasumba, bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe. Ategeezezza nti kye kiseera buli muntu adde ku mirimu gy'akole ate n'okukimanya nti akadde konna abaana badda ku masomero.
Obukulu mbaba baddewo tebugaana nsi kutambula. Olwekyo abavubuka tubakubiriza n'abannayuganda bonna katuddeyo ku mirimu tukole. Oba badde bakuwangudde tewali musango gwe watuukiza obuvunaanyizibwa bunoolonda, ataalonze tobaako gwonenya, gwe kennyini gwewaganya okulonda. N'olwekyo tubakubiriza buli muntu addeyo akole. Abaana bagenda kuddamu okusoma, school fees zeetaagisa, mutandike okusavinga kasente. Gavumenti yayiseemu gye balangiridde mugigondere musobole okukola emirimu.